mutego bwe kumasuka chimanyoli wakulia manyata mama muli mwaguma mutego bwe kumasuka chimanyoli wakulia manyata buli jana tego kumutalira kankubuliro bobadde sebugayalirira bananga bayitibwa bakozi kyemba kutira temusana kwemaliza kugumu sikulwa nti ngotuuka ku ddaala kakati gwe wentuusi sikulwa nti ngotuuka ku mbeera kakati nze wentuuse y'okucyokoka yabu naye abange enjokoze luno sebu nabe yali akola mu kifo ekisapa ekitagambika ntera nekiri mu lubiya mama nago wadda ninjeera kakati ntula nawaka neyaguza na lujo mazima nkeera nkyakukaba nakudaga n'attamaddi wange kagibato nkeera nkyakukaba nakudaga n'attamaddi wange kagibato laba ebbaluwa kwe nali nkolera yayuzwa dda n'eyoolwaba ebisasiro yabu naye ensi eno yotegendeka sebu labe yali akeera obukezi kutayina enkyusa era ne bwe ntunuulira balima nsekamakete bambi ne mbasasira kakati ntandise okusimba emmwanyi nga baseka mbwedda gwe wali olowooza ki maama nagenda gye nkolera negayirira engeera terina ndowoozaako mazima nayiwayiwa sente mu kucyakala ngeera simanyi biriddirira senga nga nagulamu akabanja simbeko omwanyi senga kati ndi ku ddaala senga nga nagulamu ente ezo ntandika obulunzi senga sirina nekyenkaaba senga nga nazimbamu ennyumba nebapangisa senga sirina nekyendaaga naye ensi eno yotegendeka sebu naye abange enkyokkosi luno nyabu laba eyali ayitibwa omusajja kakati nze wentuusi maama eyali atuuka mbangi ne bagwirana bambi nze netambuza bakaza kannaginagi kakati nze ne wentuuka mbangi mbeera nga kabaawo teryampaana kifo mazima banja baali bampaana bampita omugunda kakati nnyabo be banjeeya ate nno juzi katono nkaabe bwe nalengera jeni bwansekerera bwena basulanga mu ddansi nga tukyamulubongo n'okucyakala bonna b'olaba abagakkawala tekuba gumu nti era babako bulikirisa kumaliri ntyakeera mu faamu kulabirira biriyo nakutegeka olumala ntyakwata libbenzi kukuluba gyakolera eyo omusaala funa gw'amaanyi ng'ekabalima n'efaamu emuwakavu yabu naye ensi eno yotegendeka sebu mazima ne ntunuulira obulamu kakati gye buntwala nga ndaba amagombe tine ntegeereza okwetta ng'ezadde ly'enzadde kakati linaaba litya senga sali muntu wa langi nakuba mukasenga nkirako olumondo omwoke mazima ettamba eryali lyengedde kati mbugubugunga ate nkyalina mulenzi muto laba amasuuti ge nali nsukuma kakati ndaba nziina nejjumibwa maama empale zaali zinkwata kakati nsiba namugwa zeeyali anyemyenge gyebbeeye girimu akaloosa kakati nnyabo nkoma ku lusu naye ensi eno yotegendeka sebu nyabu